Yo,
hey yo,
Jesus.
Ndiyavaya phandle langa bendicinga ningabantu yo, kanti ningcole so. How can ninenze le nto nimbulala ngepoising for imali yeinshorensi kazi lenu? Benisithi niyamthanda nimbiza dade sistepfada, makazi wade wamtshata expanela nzima for you to eat and have good life. Ngoku umanza ndonga umgidlizi ndonga umntu ebekuthanda azange akufake nentonga wayekuthanda mos nabantwana bakho bathanda. So ngenxa yemali uyambulala phofu ndizele sisidumbu dundululu uyandribha ngenyuku ufuna ndivala umlomo ngenxa yesimoko sakho. You wanna get me in trouble, ayisose ngunotshi impunzelawu ndifunga utate emangcwabeni ndo xele emapoliseni ngokuhlwa nje ekuseni. Makazi wandiqedela umkhona ekati nam uzona.